kama naumizwa tayari nimepitiliza niko deep sana kwenye kiza akutaka ni miujiza yeah. Kwa kifupi umeniweza anashindwanga kujieleza na ulikonileta umepoteza kitacho tutenganisha jeneza
mwini kama tia mwini kwa kili yangu wendo ufungu mwini kama tia mwini kwa kili yangu wendo ufungu
Yoju bamba, keyboard school sasa Rafiki wa kitineja, keyboard school asa Frosty yenye energy, story in encology Like tuko college, yo weakness damage Yo, mapenze naenda bida sadali Me and you serikari ku kwenye safari hey, Look at me now, niko tayari Mapenze yetu kukwa diary
Umeni kama tia mwili, kwa kili